A shiny car, a shiny car. You lem super 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 shiny car. Alata ya lini yona kwa gazeti. Ngoma zangu zote hakuna zoeti. Yameni follow kwa mneti. Na kuna venye anadai jotu zeti.
First thing first, just to make things clear. Ni ule msupa nilikuwa na kuambia vako zake jo. Zini bamba to be sincere, kani figa jo. Inakuwa game kuingilia eh. Yo nipenda ka cook food, alini show. I fuck only with the good dudes. Now from the look, a double 10 good dudes. First I'm from the hood and my music definitely work on the mood. Kido kidogo shaza kuntumia nudes. Oh shit, Ashani call like, what do you think of that story? Ashani show about her ex, you know, boy stories. Na vile anapenda ka dildo, you know, toy stories.
You lem super shiny car. 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 Ala daya lini yona kwa gazeti. Ngoma zangu zote hakuna zoeti. Yameni follow kwa mneti. Na kuna venye anadai jotu zeti.
Ashani call, Ashani show, skosa kutokea. Na nkitokea, kuna vitu John tapokea. Vitu flani chue nyewe jo Ashani care. Na nkifika lazima tucheza jo to the day. Bada kufika, Ashani kalisha jo kwa chea. Ashanza kufanya vitu flani, Ashanza kunrororea. Ashani kisa, Ashani touch, Ashani tupa mkono there. Ashavu hadi shati ya nyeni Canada ikunipea. Na miwa lie singe slick. Kani agiza Tony Canada i Johnny Blake. Kaingi ya mbosho, after kupereva. Ni masidi ya lichiki.
You lem super shiny car. 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 Ala daya lini yona kwa gazeti. Ngoma zangu zote hakuna zoeti. Yameni follow kwa mneti. Na kuna venye anadai jotu zeti.
Ma please call me all the time. SMS na juizi meshika all the time. Anadai jotu bonge pia all the time. Na juizi kuwagi na simu all the time eh. Ashani call, Ashani show, skosa kutokea. Na nkitokea kuna vitu John tapokea. Vitu flani juwe nyewe juwe Ashani care. Na nkifika lazima tucheza Joe through the day.
You lem super shiny car. 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 Ala daya lini yona kwa gazeti. Ngoma zangu zote hakuna zoeti. Yameni follow kwa mneti. Na kuna venye anadai jotu zeti.